kushuthi ngingathola nje umlayezo nje ovela ekhaya khonale kushuthi bengitshela ukuthi no kushuthi lapha sokumoshakele mangibuza ke ukuthi ngabe kumoshakala ungakanani bathi ke umonakalo khona njengamanje kushuthi kuhambe ama class nje ama block ngathi amabili njengokuzwa kwami so kushuthi i-block ehambile ke kushuthi ngiyi-block le ene office eyona nje engathi nje iphethe yonke into yasesikolweni bese kusithi i-block yabo grade 1 yihambile so shuthi okuningi nje okwamanje nje ngathi incwadi nje into izokade bekhala ngazo ukuthi incwadi zezengane ushuthi zihambile ngobuningi bazo ushuthi simoshakele yikho engisase nakho okwamanje mina mhlawumbe
abakho yini abalimeleyo
okwamanje nje ngathi bengakatholi i-9 noma umuntu okuthiwa ungabe elimele so ushuthi nje kwamanje hayi ngani kusase right ngingazi ke esigabeni emizini nje engaphandle ngoba nayo imizi engaphandle ngizwe ukuthi kube nomonakalo omkhulu kakhulu
ukhona bekulizulu elilomoya kumbe kube ngumoya kuphela
ngathi izulu belikhona lona but ke kungayisile ukuthi belinetha kakhulu ushuthi nje ngathi nje live limane lavinjwa ngumoya obukhona umoya yiwo obungilingi kakhulu